Body and time.
Amen. It is a pleasure and a blessing to be here with you today. Today is the first day of the week. It's the day of the Lord's resurrection. And it's the day that God set aside for His people to come together. They can be from Kisi,
from Kitale, from Tanzania, from Uganda, or from America. But we all come together for one reason, to praise the Lord for saving His people from their sins. Paul wrote many letters to the churches. The first I want to look at today is the letter to the church of Colossians. There was a message from Paul to this church that is the same message from me to you. Whether it's in Swahili, Kiswahili, or in English, it's the same message. It's the message of a Lord who loved His people so much that He gave His Son to die for their sins. Since the first time I came here, I wear on my wrist a bracelet that reminds me every day of you here. It has been on my body for 4 years. So every day, when I wake up, when I go to sleep, when I look at my hand, when I adjust it on my wrist, I think of you and I pray for you because you are special. You're special to me. You're special to my family. You're special to God. Just as the Colossians were special to Paul, he said to them, "We give thanks to God."
Alisema kwamba, chapter 1,
verse 3.
Mstari wa tatu, anasema, "Twamshukuru Mungu."
The Father of our Lord Jesus Christ praying always for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints. We've heard of that in America. You've heard of that in Bodega. You've heard of that in Kitale. You've heard of that in Tanzania. Of the love you have for the saints. Do y'all love each other? Y'all love each other? Y'all love us? We love you. And we give thanks for you. Because the God the Father, He loves you. And I love you. Because of your faith. For there's a hope that's laid up for you. It's a hope that's in heaven. There are many things we have in this world. None is as great as the hope for you that is in heaven. You have a hope in Africa. And I have a hope in America. And our hope is in heaven. You've heard it before I arrived here. You heard it from Brother Martin. You heard it from Brother William. And Brother Charles. And Brother Richard. And all of the ministers here. We've heard of that in America. And I'm thankful to know that you heard the same gospel here. It's a true gospel of a God whose hope that He has set before us is greater than our sin we see.
Amen.
The truth of the gospel has come to you. It's come to all parts of the world. From Asia to Europe. From Europe to Africa. From Africa to America. It's the same truth. It's one truth. You believe it, and I believe it. And we can speak about that truth. The thing that we have that is the same. Because we have enough that is different. Your skin is different than my skin. Your language is different than my language. Your lessons are different than my lessons. Your work is different than my work. But we have a truth and a hope that are the same. And that is of a resurrected Jesus Christ. Paul said that they learned it from Ephesus.
Paulo anasema kwamba waligundua ama kusoma ujumbe kutoka Efeso.
You've learned it from these men.
Na nyinyi mmeweza kufahamu na kufundishwa kutoka kwenye hao watu wa Mungu.
There are faithful servants.
Ni watu wa Mungu waaminifu.
And they're faithful ministers of the Lord.
Na watu wa Mungu ambao ni waaminifu.
And they've declared to us
na wao wametuelezea
your love in the spirit.
Kwamba mna upendo katika roho.
For this cause
kwa ajili ya hii njia,
since the day we heard it,
tangu ile wakati tumeweza kusikia hii taarifa,
we don't cease to pray for you.
Hatuwezi kuacha kuombea.
And desire that you might be filled
na ile tumaini tuko nayo ama takwa ni kwamba na nyinyi mchazwe
with the knowledge of His will.
Na hekima ya Israeli ambayo inatoka kwa Mungu.
In all wisdom and spiritual understanding.
Ili uweze kueleweka na lugha ya kiroho.
The same sun that shines on you
lile jua ambalo linatandika hapa
shines on us in America.
Na kule pia linatutandika kule ama linatua kule.
The same son who died for you
na yule mwana wa Mungu aliyowafia nyinyi
died for us.
Nasi alitukufia kule Marekani.
So we can talk about what's different.
Tunaweza kuongea yale ambayo tuko nayo tofauti tofauti.
Or we can talk about what's the same.
Au tunaweza kuzungumza kuhusu yale ambayo yametuweka kila mtu anajua.
It's the same Yesu.
Ni Yesu mmoja tu.
That died for you.
Aliyekufa kwa ajili yako.
That died for me.
Na kafa kwa ajili yangu.
It was a Jew that died for the African and the American.
Ni yule Myahudi aliyefia wa Marekani na wa Afrika.
It was the son of Abraham.
Alikuwa mwana wa
Ibrahim. It was the son of David.
Alikuwa mwana wa Daudi.
It was the son of God.
Alikuwa mwana wa Mungu.
That died for you and died for me.
Aliyekufa kwa ajili yako na akakufa kwa ajili yangu.
Verse 10 says that ye might walk worthy of the Lord.
Mstari wa 10 unasema ili muweze kutembea njia nzuri ambazo zinampendeza Mungu.
So now you have the same hope.
Sasa mna tumaini moja.
You have the same truth.
Mna ukweli moja.
You have the same light.
Na mna nuru moja.
Now you have a responsibility.
Sasa una majukumu.
To walk worthy of the Lord.
Ili uweze kutembea njia zinazompendeza Mungu.
That what you do every day.
Ili kwa yale unayotenda kwa kila siku.
Might tell the world.
Yaweza kuelezea ulimwengu.
It might tell the Lord.
Kwamba inaweza kumuelezea Mungu.
That you're something special.
Kwamba wewe ni mtu kama kiumbe cha maana.
That you be fruitful in every good work.
Ili uweze kuzaa matunda mema katika kazi zenye matendo yako.
That you increase in the knowledge of God.
Na uweze kutazwa na kukua katika ufahamu na akili na mafundisho ya Mungu.
Verse 13 continues.
Mstari wa 13 unaendelea.
The same God.
Kwamba yule Mungu mmoja.
He delivered us.
Aliyetuokoa na kutukomboa.
From the power of darkness.
Kutoka kwenye nguvu za giza.
And have translated us.
Na ameweza kutubadilisha.
Into the kingdom of His Son.
kwa ufalme wa mwana mwanawe.
You are important.
Nyinyi ni watu wa maana.
You are great.
Nyinyi ni watu wakuu.
1 Peter chapter 2
waraka wa Petro mlango wa pili
tells you a little bit about yourself.
Inakuelezea kuhusu wewe.
In verse 9
waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 9.
Do people in Africa talk about people in Africa?
Je, hapa Afrika watu wa Afrika wao wanazungumza sana kuhusu watu walio huko hapa Afrika?
Do you disagree about things?
Huwa mnatofautiana kwa mambo tofauti mambo mengine?
People who are different than you?
Watu ambao ni tofauti kuliko?
They say not nice things about you.
Wanasema mambo ambayo sio mema kwako.
Let me tell you what the Lord says about you.
Sasa wacha nikwambie Mungu anatosema kuhusu wewe.
They can call you whatever they want to.
Watu wanaweza wakakuita majina yoyote ambayo watakaweza kukuita.
What's important is what God says about you.
Na muhimu ni kwamba ni Mungu anakuitaje wewe.
And in 1 Peter chapter 2,
waraka wa Petro wa kwanza mlango wa pili,
verse 9,
mstari wa 9,
he says you're a chosen generation.
Anasema kwamba nyinyi ni kizazi ambacho kimechaguliwa.
That God chose you.
Mungu aliwachagua.
Why do you choose things?
Mbona mnachagua vitu?
You choose things because you want them.
Mnachagua kitu kwa sababu umekipenda.
You choose things because you desire them.
Unachagua kitu kwa sababu umekitamani.
You choose things because you love them.
Unachagua kitu kwa sababu umekipenda.
You woke up this morning.
Uliamka asubuhi ya leo.
And you chose to come to church today.
Ukaamua kuja kanisani.
I hope you came to church today.
Naamini kwamba mlikuja kanisa siku ya leo.
Because you love God.
Kwa sababu mnampenda Mungu.
And you love the brethren.
Na mnapenda ndugu zenu.
God chose you.
Mungu aliwachagua.
Because he loves you.
Kwa sababu anawapenda.
He didn't choose you because you were great in number.
Hakuwachagua kwa sababu mlikuwa wengi kwenye idadi ilikuwa kubwa.
He chose you because he loved you.
Aliwachagua kwa sababu aliwapenda.
And that he would keep the covenant he made with our father.
Ili aweze kutimiza ahadi yake aliyochagua mwenyewe na baba.
Even though our fathers and ourselves
ingawa baba zetu wale wa kiro wale wa zamani sio sisi
haven't kept the covenant that we made to him.
Hawakuweza kutunza ile sheria ya Mungu.
God always keeps his covenant.
Lakini Mungu huwa anatunza sheria
zake. And he says you're a chosen generation.
Anasema nyinyi ni na mstari wa 9 unasema hivi.
And that means something because that means he loves you.
Nyinyi ni mzao mteule kwa sababu anawapenda.
It next says you're a royal priesthood.
Inasema ukuhani wa kifalme.
Royal priesthood, it sounds nice, doesn't it?
Kuwa katika ukuhani wa kifalme sio ni jambo nzuri na nzuri?
How many of you would like to be a king?
Nani mkati yenu angeweza kutakuwa mfalme?
Or a queen?
Ama awe mke wa mfalme.
And live in a palace.
Binti, Malkia. Malkia ndio hiyo,
And have servants.
Nawe watu wengi wa kumhudumia watendakazi wengi.
That's what we understand to be royal.
Hiyo ndio tunayoelewa kwamba ukizaliwa ama ukiwa mfalme au malkia.
To be kings and queens.
Ili uwe malkia au mfalme.
You see there's a kingdom.
Unaona kuna ufalme sasa.
That you're a part of.
Ambao wewe uko sehemu ya huo.
God says you're kings and queens in the kingdom.
Sasa Biblia inasema nyinyi ni wafalme na malkia katika huo ufalme.
Until Jesus Christ came.
Mpaka Yesu akuje.
There were kings and priests.
Kabla Yesu hajakuja kulikuwa na mafalme.
There was only one that came before that was a king and a priest.
Kunayo mmoja aliyekuepo aliyekuwa mkuani mkuu.
His name was Melchizedek.
Ambaye aliyekuwa anaitwa Melchizedek.
And he was a picture of something greater than himself.
Na alikuwa picha ama taswira ya yule aliyekuwa anakuja ambaye ni Yesu Kristo.
He was a picture of Jesus Christ.
Alikuwa taswira ama picha ya Yesu Kristo.
Who when he died for his children,
alipokufa kwa ajili ya watoto wake,
he was made king and priest.
Akawa amefanywa kuwa mfalme na mkuani mkuu.
You today according to the words of Peter,
nyinyi siku ya leo kulingana na neno la Petro hapa,
you're called a royal priesthood.
Mnaitwa mzao wa ufalme.
Furthermore, you're a holy nation.
Na nyinyi ni taifa teule.
What we know as holy,
tunachojua kuhusu kitakatifu,
is a God that's thrice holy.
Ni kwamba Mungu anakifanya kinakuwa teule kabisa na kitakatifu.
The angels hover around his throne. And they call the Father holy, holy, holy. He is holy. He is something else. And he applies that holiness, a part of him, a special part of him, to you. That's great. That's a part of God that he reserved for you. He next says that you're a peculiar people. That means you're strange. That means you're different. That means you don't look like the world. I said earlier that you have a responsibility to be different than the world. And I encourage you today to be different.
Amen.
Because we are made this way and we are these things,
sababu tumetengenezwa na kufanywa hivyo,
that we should show forth the praises
ili tuweze kuonyesha utakatifu kwa mbele za Mungu,
of him who have called us out of darkness
kwa yule ambaye ametuita kutoka gizani,
into his marvelous light.
Kwa nuru yake ya ajabu.
His light is marvelous.
Nuru yake ni ajabu.
It's not dark.
Na sio giza.
John, the Apostle John, says about Jesus Christ
Mtume Yohana anasema kuhusu Yesu Kristo,
in 1 John chapter 1,
Waraka wa Petro wa kwanza,
of the things that he saw,
kwa vile vitu ambavyo alivyoweza kutazama ama kuona,
and the things that he heard,
na yale aliyokuwa amesikia,
and the Jesus that he touched,
na yule Yesu aliyeguza yeye mwenyewe,
that there was a message they learned from him,
kwamba kuna ujumbe waliosoma kutoka hapa.
And he summed it up in one verse.
Na ilitendeka katika kifungo moja.
Now we, us ministers, we tend to talk a lot.
Sisi kama watumishi wa Mungu huwa tunaongea sana.
Do you all know that?
Si mnajua?
That we talk too much.
Kwamba watumishi wa Mungu wana.
Does Martin talk too much?
Wanauliza huyu Martin anaongea sana?
We talk a lot.
Hata wao wanaongea sana.
John puts it in one verse.
Lakini Yohana amefupisha kwa kifungo moja.
The message of Jesus Christ.
Ujumbe wa Yesu Kristo.
It's an easy message.
Ni ujumbe rahisi.
It's a message that the smallest one here can understand.
Ni ujumbe ambao yule mdogo kabisa anaweza kaelewa.
It's a message that the most feeble-minded can understand.
Ni ujumbe ambao mtu ambaye hana akili sawa anaweza kuelewa.
And that is God is light.
Kwamba Mungu ni nuru.
Can y'all say that?
Mnaweza kusema hivyo?
God is light.
Mungu ni nuru.
God is light.
God is light.
God is light.
Y'all know that?
Yeah, mnajua hivyo?
Martin was standing here a while ago.
Martin alikuwa amesimama hapa muda mfupi uliopita.
And there's a hole in the ceiling.
Na kuna shimo limetokea hapa paani.
And it shines a light down to the floor.
Ikawa imetokelezea mwanga ukametokelezea.
God can shine his light.
Mungu anaweza ku
through the smallest hole into the greatest darkness, and it can light up a room. That God of light who created light first can shine that light through the greatest darkness in our hearts, and it can light up your entire life.
Amen.
It's that same light that he has called us out of the darkness into his marvelous light. You see the sun rising from the east every morning, and that sun tells you it's time to wake up. It's time to get to work. It's time to live your life. Because that life was chosen. That life is royal. That life is holy. And that life ought to be different from this world. And we are those things so that our life
ili kwamba maisha yetu
might show forth that light.
Yaweze kuangazia na kuonyesha ile nuru ambayo Mungu atuweka ametuweka.
That same John said in his gospel.
Na yule Yohana anasema kwenye injili yake
that there was a light that came into the world.
Kwamba kuna nuru iliyoingia ulimwenguni.
That John wasn't the light.
Na Yohana hakuwa nuru.
But he was sent to bear witness to the light.
Lakini alitumwa ili aweze kuwa kuweza kuwa kama atoe ushuhuda kuhusu hiyo nuru.
Now you know what light is.
So mnajua nuru ni nini?
As the sun rises.
Vile jua linapochomoka.
Did you know what the light was?
Mnajua kwamba nuru ilikuwa nini?
When it rose in your soul.
Ilipokuwa imewekwa kwenye mioyo yetu.
We're here to tell you about that.
Tuko hapa kuambia kuhusu hayo.
Because you are special.
Kwa sababu nyinyi ni watu wa pekee.
God wants you to know.
Na Mungu anataka
that, that light came.
Kwamba hiyo nuru ilikuja.
And his name was Jesus Christ.
Na jina lake lilikuwa Yesu Kristo.
God is light. Y'all say it with me. God is light.
Mungu ni nuru.
Mungu ni nuru.
Amen.
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 Santeni.
Amen.